atoa ile aso na file lua tau sanga talu ona ni mo le vale le Malaysian Airlines ila na malanga MH370 mai Kuala Lumpur i Malaysia anga i Beijing i Saina. Ua lua e fo'i tau sanga o faya le suenga po le atonu le mea na tupu ile MH370. E ui le maua o taota e pe o se vaenga o se tino o se vaalele a ele i mawhai o nei leo tonu po o se vaenga lea o le Boeing 777 a le Malaysian Airlines lea na ile malanga, na avea le malanga MH370. O lo taita ia langa alunga sua sue, ele li o Kok Su Chung ma na ia faalia ele o tele ni moli mau ili taiminei.
At this time, the team is continuing to work towards finalizing its analysis, findings, conclusions, and safety recommendations on 8 relevant areas associated with the disappearance of MH370 based on available information. A final report will be completed in the event wreckage of the aircraft is located or the search for the wreckage is terminated, whichever is the earlier.
Kok Su Chung. Olo ofa pito le soo suenga I mata upu. E pei ole suia o le ala vaa. Mai le ala vaa na fuafuaina le amatanga o le whainga malanga. Mai Kuala Lumpur a ngai I Beijing. Pe aisea na suia I le ala vaa. Ai pe na suia foi le ala vaa. Olo sile sile foi I le anga vaa o le pailate. Ma le sui pailate na faatautaya le malanga le MH370. Ele ngata ilea o le tūlanga le vaalele, pēna yeini mea na faale tonu ilo na afi malo na tino. Ato ai, male uta na aveilunga o le MH370. O ananafi na tūtūla I file mua ile paale mene o Malaysia, e whaamanatu le lua tau sanga, ta lua na tupure nei whaalavelave. Ele imamao tele atu na lipo tia mau, ia le maua I se motu wa Afrika I se sifo, I Mozambique ma Reunion Island, o se ota ota e fōlinga mai, o se vaenga o se vaalele. Peita ina faalia le minister fela ua inga I Malaysia, Low Jones Lai, e le itaunuu I Malaysia le nei mōli mau, ona o le motu o Reunion Island, o se vaenga o le kolone o Falani.
The first object in Mozambique, our teams already in Mozambique, and we are given the green light to have to collect the debris. And the debris is in our custody now. We will verify the debris as soon as possible. We will work together with Australia in identifying the debris. So on the second object in La Reunion Island, we are waiting for the judge in France to decide whether to France territory, so we have to follow their law. So we waiting for the judges to make a decision on this.
Le minister o fela o inga I le whainga malo I Malaysia, Liao Toing Lai. Ai mo a inga o le pasese, o le toatelo I la tau o tangata anu usaina. Na whaie se te e Beijing I le aso ananafi, I le tūlanga ua iei le suesuenga, lea ua lua tausanga, e lea I se whaamatalanga ma oti po se whaamatalanga mautu. O se tasi o le pasese o le ali I o Shang Yong Lee, ma ana whaalia e lona ta maa. E le tali tonu ua pa u le vaalele le Malaysian Airlines MH370, ma olo o la pealo na atalii, ma ua tatau I le kampani vaalele, o na toe whaafo I atu lona atalii I ataia.
So I so, women renwe 370 si ping an da, women 的370 乘客